Leta basibe misango tababalango kulumirirwensi ngate bayise mateka baba sanga baline bipande ebivumiriro kulyengusi ebabagula ke misango mbute bawagira government omulamuzi nabalagiro kwewozako katanna bakutemula nebatandika okulambika nsonga zaabwe omulamuzi tuwala nanguzi ete tuwala
DJ Eric Combe, me.
Yeah,
Bajoksi bakubye nduru, baleke wa mugeke bintu, oloba mukule kono musango, waleka nyasa samasa, bakola mateka mukambwe, bagatadde mukwayiriza bandidira banjo musala, nebamuteka koko mutinji.
Same story.